CK Music Promos.com.
Spice, your life, more than one. I call over the dome, gala, hola, one. Boss, friends, I come big in hand. Tequila, opponent, that's a color car. Tequila. Okay, double two, fresh. Blood kid, wavy, okay. I chant some jet money.
Oh my love, I need you in my life. Just like today, he's the sun. Wejinte rechandi, gakwa kaban. Uli fion se fiandi, ma bebe be.
Ma bebe be.
Kwanza kana make sense, difference, God bless. Japo muni homeless, lakongwa na sare. Na mikoke city, na mpaga sale. Nobs na nifanya ECS na enda mbale, mbale. Wasotu penda watazani na tania. Weni mtamu kama ziwa na ngine sezi nogeo. Walitaka ni kupush, ni kutupu wa kokote. Kwangu ni kano nooks, utamu wa pipi mate. So ata tu, yani navo kupenda. Natamani kila time ni kupige madenda. Lege lege kamlenda, unapotaka takuenda. Kweli ya Mungu mengi loni mepata defender. Nitapata tabu enda po nikikukosa. Agizo takacho ajili yako ntalipa. Kwangu ondo wa shaka, unachotaka ntakupa. Ni minye ni mungunye kama imbwa na mfupa. Nini unataka niskupe? Na ukianguka lazima nkokote. Na kukwacha sijui manake. Kamdomo karangi ya tomate.
Oh my love, I need you in my life. Just like today, he's the sun. Wejintere chandi kwa kaba. Uli fion se fiandi. Ma bebe be.
Ma bebe be.
Kulu kwa we mtemu iko. Bamitaba sanga pati na wa mtemu wako. Pano ya fikepa liaba tila kumpele choneka. Bila kuli we mtima obe kumpela. How forever be part of your life. Twaka no chekula no kuba part of the night future. Yali sukani webo mbona. Palianji mubu sanzo shafiseni webo pona. My love, my love, for your ass my love. My lo, my yo, for your wasu my ya. Manina, mamina, yoseka kukuta nshaka venga. Badiaba sangu shamuka kukuta.
Walo, I need you in my life. Just like today, he's the sun. Wejintere chandi gakwa kaba. Uli fion se fiandi. Ma bebe be.
Ma bebe be. Una kutaka. Wewe mpezi. Una nifai. Wewe mpezi. Una kutaka.
Entertainment
exclusive from CKMusicPromos.com.